99 everything. Last King.
Tuchi.
Oh yeah, moko moko yes au vip. Tujachie kato na kesa au vip. Pakizidi unyama tunapoa au vip. Pakiboa tunachimba fresh au vip. Kizingua na zingua au vip. Fresh tu kavu, yes au vip. Wachumba kishoboka hatuvungi au vip. Macho yote yapo on us kwani vip. Vipi tag blako la kidwanza au vip. Hivyo najificha na jibranda au vip. Meza zichafuke times 2 au vip. Najikoni baka tuongea au vip.
Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata.
Na vikao hufanyika bar au vip. Vinginevyo tutakuwa busy kwa mvip. Unenjoy zaidi ukilipia au vip. Pesa haikai kitulia au vip. Party don't stop tunahama au vip. Sukendesha kama imeibiwa au vip. Tochi zote zimesha lipiwa kwa mvip. Ya tundo na to protect au vip. Living our life to the best au vip. Kitakacho turudisha downs you keep. Psycho itabaki kuwa tight au vip. Kutokujuana ni silaha au vip. So you know what's next.
Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy.
Tunchi Masi.
DJ, keep it on repeat, I'll be.